Ayo, ayo, ayo. Round this, ndo moda. Hey, jo, ili ya mafan wangu jo, kwenye kila time ni kutana nyita, ume aniambia gaokto jo. Endelea hivo hivo. Wacha wengine wabonge, akibonga sina kuja tukiwa gonga jo. Babs on the track, oh. Ivo Ivo ndo muse beat ka Lucifer. Na kauna die wendo shishina for jwe man Lucifer, junta kupeleka ni kutupe ni kuwache ukitupa. Kenya mna die gedeli kwa hii indas indomi wapa. Karia za ufupi kulika Benjamin Mkapa. Nilisha apa, tangu ezi za bisi kwenda zilikuwa apa. Wamesota wezi afford cost ya anything maze kutoka mtuwa vaso. Back to back, kawafungwa na machaina. Head to head, ka Obama na McKenna. Face to face, kama Abel na Kenama. One on one, kama Undertaker na Kenya. Ni back to back mtu wangu, kama ping pong. Ini short sana mtu wangu, wezi sing along. Number 8 baby, leto jinga tukufanye maiti kama King Kong. Ivo Marapo na jidai kajin sime feda. Wana head excuse octo ana get paid. Wana head excuse warishwa wana get laid. Kila mrishwa kona takwa na mi maze kwenye bed like take over man, cross over. Mrishwa kwa kiniona takunifanya ma bend over man. Niko all over man, ni P-I-Z-O-A-T. Yo, wajinga wako in full swinger. Wanadhani swag ni kuva ma bling blinga. Uliza mrishwa kona nanu push it in, design ya Dr. Reng Deng. B-I-Z-Z, aka the next big thing. So daily kwa rap game mazena get bigger. Nikishika mic na rock my fella ka jiga. No smoking but mtani nime chill na kisiga. Tangu nitoke Berlin, sikuizi mifuko zimejamani. Kaplo ya Bundesliga, nata na ma Espen mazeka la liga. Ni grab the mic, mu flip mod karadiga. A true player aka Liriko Mariga. Jay-Z akikuja Kibera ni obvious atashikwa na jigas. Kila msana niambia ni baindai. Siezi baigari na mtani bado Raila anani odinga. Kila weekendi utapata nikispendi. Mina baby candy kwang na mafala maze sipendi. Kani karata miucheza spedi. Kawe ni head boy na kupiga headi. Uniripoti kwa headi. Na regret later maze kamsa na daddy ukedi. Jo kupenda my lady. But naga time yo kubeba gym. Disitaji six pack. Mtani tayari niko na two pack. Mtu wangu kama kabeli. Heavyweight na nguvu za kungo wa mpaka rally. Na kasi hipo puta nipata inda niki hustle day. Young gifted and black, zango ni ma blackmailing. But you can't blackmail me, cause I'm the big G. Aso wengine ni ma Mr. Berry. Na endo rizo nikienda church squeezy. You end up with vokwa pulpit. Jamie Magdalene ka Mary. P-I-Z-Z baby. Ivo.